Africa. Wild one.
Troy C.
Aja Flava. Zambia, Zimbabwe. Mungu Mkuru.
The late Jack International. Blavik. Managers. Joe Mwanza Gachi.
It's Bizzo on the mix.
The Black Italian.
Wakamba ni wakali but valize zanga kwane. Wakamba ni wakali but valize zanga kwane. Ni wanama wono tava vali kama taipa. Wanama wono tava vali kama bampa. Nana maini ni tova peke sama skate. Nana maini ni tova peke sama skate. Wanama digi tava peke sama pampa. Chip 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 chiba. Muno mkuru.
Nilite muaso yopa ya maid. Yako ni flop ine yanga ni id. Unacheka mupu boy. Idete mpuno iti timfu na boy. Mulete kuno. Toy to the season muge mundi ye lepo. 187 muge mundi ye lepo. P ala OYC double E.
Uvatenge ma baby towa pege za pingi. Kitute mapipi kuitaka shidobi. Abracadabra, tisi tweta kuti, sinuga si fambe. Kutongo si hita kuti, sinuga si fire. Inandike. Wakamba ni wakali, but valize zanga kwane. Wakamba ni wakali, but valize zanga kwane. Ni wanama wono tavavali kama taipa. Wanama wono tavavali kama bampa. Nana maini ni tova peke sama skate. Nana maini ni tova peke sama skate. Sa,
yes, sa.
Wanama digi tava peke sama pampa.
The ex-boyfriend
Mkuru.
From my love you can die, say. No wonder ni mapaya no na buenza, say. Yo, I say whatever I come Julius Malema. But to me never kagoneninga Malema. I've been around, high captain Loki. Every time I came around, I scared your king. Ni flow among us, Snoopy ni granny. Never still, ni amene ya kuma Grammy. Hold up, lolo lolo. We only live once, yolo yolo. So when you test me, sankale kupayana. Cause I'm ready for murder, mutima ni zapuanya.
Wakamba ni wakali, but valize zanga kwane. Wakamba ni wakali, but valize zanga kwane. Ni wanama wono tavavali kama taipa. Wanama wono tavavali kama bampa.
Nana maini ni tova peke sama skate.
Nana maini ni tova peke sama skate. Wanama digi tava peke sama pampa.
Okay, Muno Mkuru, yeah. Jamal Louis Figa. Papa go deeper. You not get less sleep, there's no clipper. Bizzo, I got you.
It's Bizzo on the mix.
It's Bizzo on the beat.